Yeah. Samuel leo. From Singida one boy man. Ukipenda nite fighter. Maisha natafuta, ipo siku nitapata. Shida tabu zitapita. Maisha soko kota, wezi kulalo kaota. Naogopa kula bata, kimaisha sijadata. Maskini umenipiga chata, japo nakula bajia na kashata. Ila maisha yangu bado na utata. Ya jana so ya leo kama sheta. Cheki ninavo sota, wa leo natafuta. Ipo siku nitapata, shida tabu zitapita. Nami nitakula bata, say no. Wa leo mina flow, slow. Staki chap chap, mimi nitakosa show. Staki chap chap, mimi nitakosa show.
Yeah. Bado naravuta, nimiliki mikwanja. Na mimi nweze panda. Bado naravuta, nimiliki mikwanja. Na mimi nweze panda. Bado naravuta. Bado natafuta. Bado naravuta. Bado natafuta.
Kama kutafuta maisha nimeanza mbali. Ingekuwa kutoka ningetoka tangu awali. Nauliza tofauti kati ya zari na diri. Pati yangu mbaya maisha kwangu ntafeli. Kila kunapokucha miside na sakamari. Kikuna njia da nadiri azikubali. Lengo langu maisha mitungi so mineri. Labda bongo flavor mziki na ukubali. Japo kwenye game sometimes ziki tight. Sitoka tatama nimesha pata ukweli. Kutafuta life najua mi msafiri. Pati yangu mbaya mbona kwangu ni mikosi. Kila ninapokwenda wameta wale bilisi. Hata mwenye nyumba nyumbani kanipa notes. Ili side ni yame wake ni ache na fasi. Ili kizo ni yame wake ni ache na fasi.
Bado natafuta omi nipate miliki mo. Natafuta omi ni gange gange nifanye show. Natafuta omi sitaji kutoa draw. Natafuta omi na mumba mungwa ni control. Oh
yeah. Bado naravuta nimiliki mikwanja. Na mimi nweze panda. 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 Bado naravuta.
Bado natafuta.
Kilida kilida.
Bado naravuta. Bado natafuta.
Hey yo. Hey yo. It's your boy James Rapper. Alongside, he's a block, someone left, huh? We're family. Some touch, I see you nigga.